Yesu akarutaruto akakuhoya akemeralira muwe taidhawanyo weraga yo ithe witu we iguru ritwa riaku niriamurwo uthamaki waku uke ota uria wendete we niwikagwo guku thi toria wikagwo ku iguru niwikagwo guku thi toria wikagwo ku iguru ithe witu we iguru uthamaki waku uke ota uria wendete we niwikagwo guku thi ithe witu we iguru uthamaki waku uke ota uria wendete we niwikagwo guku thi tuhe umuthe irio citu cia gutuigana na utuohere mehia maitu tuhagira aria matwihagia na ndugatutware magerio-ini utuhonokagie uru-ini uthamaki uyu ni waku ona hinya ona kugocwo ithe witu we iguru uthamaki waku uke ota uria wendete we niwikagwo guku thi ithe witu we iguru uthamaki waku uke ota uria wendete we niwikagwo guku thi uthamaki waku uoka tukahingeria mabata maitu uthamaki waku uoka tukahonia mĩrimũ yothe uthamaki waikũrũka tukagĩa na thayũ wa ngoro uthamaki waku uoka arĩa matarĩ ciana makagĩa ithe witũ we igũrũ uthamaki waku ũke ota ũrĩa wendete we niwĩkagwo gũkũ thĩ ithe witũ we igũrũ uthamaki waku ũke ota ũrĩa wendete we niwĩkagwo gũkũ thĩ uthamaki waku uoka mahiũ maitũ magaciarana kanitha ũyũ ũgatherema biacara ĩno ĩkagĩa umithio ũtongoria ũkagacĩra andũ othe magakwĩnyuĩria uthamaki waku uoka tũrarĩkagĩa thayũ ithe witũ we igũrũ uthamaki waku uke ota ũrĩa wendete we niwĩkagwo guku thĩ ithe witũ we igũrũ uthamaki waku uke ota ũrĩa wendete we niwĩkagwo guku thĩ uthamaki waku uoka ũkagĩa thayũ bũrũri-inĩ uthamaki waku uoka nĩũcenjagia maũndũ uthamaki waku uoka ũrehaga kĩrĩgĩrĩro uthamaki waku uoka ũrehaga ũtheri uthamaki waku uoka ũgatuanga mĩnyororo uthamaki waikũrũka ũrĩa kũhinge gũka igoka uthamaki waku uoka arĩa hatarĩ njĩra akagĩa uthamaki waku uoka ũkagĩa thayũ itũũra-inĩ ithe witũ igũrũ uthamaki waku woke Ota ulia wedetewe Niwika wawoko de Ida wito igoro Uhamaki waka Ota ulia wedetewe Niwika wawoko de Ida wito igoro Uhamaki waku woke Ota ulia wedetewe Niwe kawo wokode Ida wito we igoro Udamaki wakuoke Ota ulia wedete we